mtumelo yangu. Ao amekuja
mimi namba Stella Media, namba Stella Media.
Kama tamu is man
wapo ndani kwangu.
Bike gang fresh to easy.
Wewe washaingia ndani utafanya nini? Shazama ndani utafanya nini? Wewe washaingia ndani utafanya nini? Washazama ndani utafanya nini? Kama mmepata pesa mnaweza chukua, kama shida TV sabufa chukua. Kama mmepata pesa mnaweza chukua, kama shida TV sabufa chukua. Ila chondelo yangu tumsije mkaniwa. Ila chondelo yangu jamani.
Hao wao oneno mengia. Hao wao wametuvamia. Hao wao oneno mengia. Hao wao wametuvamia.
Police, police, police. Call 911. Wameshangoa dirisha bisasa kondani. Police, police, police. Call 911. Wameshafunja mirango wengine chumbani. Police, police, police. Call 911. Tunaomba msaada rakisha tuko matatani. Police, police, police. Call 911. Wanavyo tutisha tisha takufa jamani. Wana marungu, wana mapanga. Metuweka mtukati sina ujanja. Wana marungu, yeah. Wana mapanga. Wamechukua kabati pia na mkwanja. Wana marungu, wana mapanga. Nakiona kiyama na isi na danja. Wana marungu, yeah. Wana mapanga. Wengine wamekuja na visu. Tumero yangu washaingia ndani. Tafanya nini? Washazama ndani. Tafanya nini? Wezi washaingia ndani. Tafanya nini? Oya majirani. Mtafanya nini? Kama mnataka pesa waleti chukua. Kama mnataka simu laptop chukua. Kama mnataka na chaji pia chukua. Hila chonde baby wangu. Jamani tutauana. Mina mpenda baby. Baby baby. Mina mtaka baby. Baby baby. Mina mlavu baby. Baby baby. Mina mpenda. Wanakuja.
Hao wao oneno mengia. Hao wao wametuvamia. Hao wao oneno mengia. Hao wao wametuvamia.
Unavishandwa vishandwa vishandu.
Usijisahau.
Vishandwa vishandwa vishandu.
Usijisahau.
Unavishandwa vishandwa vishandu.
Usijisahau.
Vishandwa vishandwa vishandu.
Usijisahau.
Wazee wangu kwa pua. Usijisahau. Kwa kupita na simu. Usijisahau. Ngoma kwa supply mi namba supply na call. Wazee wa roba za mbao. Usijisahau.
Master like a monster and this is the good master.